marin ihenya da bulisumma biyole sawo gadini motumma Ethiopia gidut gegge same waligal terratum gain be lama kabira qabachu dan tumra mejira itigafataman imala da bulisumma biyole sawo gaden marin gegge fame kun waldubbi tanu kan karasa kujechu dan joyet dubatan qamule lamen kamare kisa turan bulchan kuta bulchi sagarisa ka Kenya Abdi Korane Marin Torbanda Begege Famekun Marewan Barakuma Lamakudala Marajal Kamanigege Fama Turanira Kamfoya in Sakabuje Turandu Bataniju Sambata Dabremo Adi Bilisuma Bijolisa Ogaden Talota Ogaden Kenya Jiratan Wame Wae Marisana Iftiru Bateja Dawit Galmo Gabateja
Adi Bilisa Basa Ogaden Ifimot Manitopia Mariara Argejal Kabani Ganadi Dania Furgutera kana ke satis yoro afur tamawul gani mariya tanus aga yona wali galte ragawu hindandeyi marin eyenye kana guyot sedis kenya tatas famis belama brotin tumurame marin qamuli le meni kun baraku da sagal sagal dami saddeti az addeci de ka ture yoto baraku mala mafur lama akarat jasuma motu ma kenya tin la fajer qabamera dursa mari kana kan tan bulchan kuta bulchi sagari sa ka kenya ubu ali korane wai mari kana yudubatan
so this what happened now was not full scale talks where all the
Amma wanti ta'e mare bakka bootni olaanoo garee lameeni gaggeessan otoo hin taane namoota garee lamaan ergamanii wal ga'ii taanuuf haala mijeessuuf dhufanidha. Garee lameenuurra namoota afur afurtu turan akkuma beekamu jalqabarraa kaasee dhimmi walabummaa siyaasaa kan nageenya dinagdee fi qabeensi mirga namummaa ijoo marii ture. Eeyyee egaa nan abdadda fuuldurattis akka waliin mari'atan qaamoleen kun lameen. Dhimma maree kana ilaalchisees Addi Bilisa Baasaa Ogaadeen sanbata keenyaatti dhalattoota ogaadeeniif waa'ee maree kana ifa godhee jira. Marii kana irratti hirmaatanii turan itti gaafataman dhimma haala Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen obbo Abdurrahman Mahir yoo dubbatan.
Well, this meeting was an exploratory meeting. There was a focus group.
Mareen kun yaada wal jijjiiruu kan gaggeeffamedha. Garee lameenuurraa namoota filamantu jiru nuti egaa ejjennoo keenya waa'ee Itoophiyaa keessumaa waa'ee Ogaadeen maal akka ta'e himneef jirra. Mootummaan Itoophiyaas dhimma nageenya Ogaadeen yaalchisee ejjennoo isaan hojjetee jira. Egaa nutis maal akka barbaannu hin beeku isaan maal akka nurraa barbaadan ni beekna miti. Kanarratti kan nuti yaada wal jijjiirre garuu yaada maree kana waliif dhiyeessuu irratti rakkoos ture. Mareen kun egaa waan itti fufuta'a. Paartii mormituu hedduun mootummaa waliin mari'ataa jiru. Nuti immoo paartii mormituu waliinis mootummaa faanas marii godhuu qabna. Marii dhiingada dhalattoonni Ogaadeen Isnaayiroobitti taasisan irratti dhalataan Ogaadeen marii Addi Bilisa Baasaa Ogaadeen mootummaa waliin gochaa jiru miidhama dhalattoota Ogaadeen ni hambisa jechuudhaan dubbate. Mareen qaamolee lameenii kun dhiyeenyatti ni gaggeeffamaa jedhamus yoom akka ta'e garuu waanti himame hin jiru. Itti gaafatamaan dhimma haala Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen garuu bu'aa haala Finfinneetti ta'aa jirutu marii egerii keenya murteessaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa haga yoona waa'ee marii gaggeeffame kana waanti dubbatee hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daa'imti Nairoobii.